Badwa bami siphinda siyahlangana futhi. Sihlangana ngayo leyo ndaba ebuhlungu, indaba yokufa. Sihlangene lapha kwaNdimande namhlanje na sizophelekezela lo mfana umzingelwa. Badwa bami mina ke ngile type yomfundisi oneqiniso, i-honestfulness. Umzingelwa badwa bami usishiya njena ushawe umphakathi waze wafa. Ubengashiyi entshontsha. Ngangike ngamtshela ke unina lona uMaqwabe ukuthi isela leli indodana yakhe ngelinye ilanga liyokufaka buhlungu, yena wacabanga ukuthi ngiyadlala. Bazalwane bami umzingelwa waqala ukweba esemncane entshontsha i-networks yama-cellphone. Ethathela nabantu ama-cellphone wona samself. Lo mfana olele lapha ebhokisini namhlanje namubi ufuze unina. Noma ngabe ube yikholwa ube ngeke angene ezulwini ngenxa yobubi bakhe. Njengoba eseyisidumbu njena abatwa bami usemubi kakhulu, mubi sengathi uyingcwaba elinganakiwe. Maqwabe, ungakhala ke ukhalele indodana yakho. 1, 2, 3, start.
Mngane mbatu, yo, inunu yami ngisoba yini? Ibasazi, ngalahlekelwa mntwana wami.
Khawula ke Maqwabe, is enough, sekwanele. Sesizophuma ke manje naye lapha ethendeni ngoba namabhasi asefikile, sesiya naye ke emathuneni. Asiphume ngengoma bantu abami. Holy oxygen, amen. Bami kumele nazi ke ukuthi kubalulekile ukuthi nikhale nonke lapho sekwehla ibhokisi. Oyokhala kakhulu kwedlula bonke uzothola iplate elinenyama eningi uma sekudliwa ekhaya. Shut up nina, nanomncwabo wenu obhedayo la, thulani, niyangiphazamisa. Niyabhimba nokubhimba futhi naloo mama enimngcwabayo ubethakatha demede mani. Ngilindeni ngiqeda umngcwaba la bese niqhubeka-ke nenonsensi yenu yomngcwabo. Ake sivuleke ingqeqa engcwele sifunde laphayana ngokubhala kukamphostoli uNgwane verse 2% divide by 200% minus 1. Lapho kufundeka khona kanjena. Bheka ngenye imini ulwabisho hlupha umphakathi uyokhandwa ngamatsha uze ufe. Siphinde sifunde ngokuka Brajo verse 90-something lapho kufundeka khona kanjena. Ain't luck ma ungagcwali ngekasi clever kuzoduma amabhasi uzogcwala uzogcwala iflustani ngane yami. Siyawunikela ke umzimba wakhe umquba emqubeni. Uthuli othulini, utsotsi kwotsotsi. Umsebenzi ke usuphethiwe, singaya ke emabhasini sibuyele ekhaya siyogeza izandla. Ngoba ke anikhalanga makwehla ibhokisi, khohlwani amapleyiti enyama. Nizophuza umdoko wamabele kuphela inyama, izohluwa umfundiso nomkhaba kanye netshebe. Holy oxygen, asibonge bazalwane bamabahle nababi, sasingaya emabhasini.